Once again, man himself, DJ NC, culture,
Sina habari na wa, sina habari na wa, ey. Sina habari na wa, sina habari na masnichi, ey. Sina habari na wa, sina habari na wa, ey. Sina habari na wa, sina habari na masnichi, ey. Sina habari na wao, chuki chuki baki kwao, sasa ndo inakula kwao, ey. Haters niko juu yao, walitamani niwe chini yao. Utafikiri ndo watoa riziki ama dunia ni yao, ey. Ama zangu ama zao, ey. Siali maneno yao, ey. Walizani sitopata, ey. Leo mambo yamejipa, ey. Wanabaki na mshangao, ey. Kila kona napopita, ey. Mambo kwangu ni mngao, ey. Dade zao, ey. Kwenye kona niko nao, nigga. Sina habari na wao, ey. Kabla sijapata wali huwa peace, peace. Leo nimepata mege uka maybe list, list, ey. Nino uma, tani fata nyuma kama defender ya police. Sina habari na wao, sina habari na wao, ey, ey. Sina habari na wao, sina habari na masnichi, ey. Sina habari na wao, sina habari na wao, ey, ey. Sina habari na wao, sina habari na masnichi, ey.
Wengi wao ni mawaki, nachofanya awapendi, kama nyuma sinto back. Staki story za kipimbi, nigga. Staki story za kipimbi, ey. Chuki zenu kwangu shindi, ey. Nipe dili zenye msingi, nigga. Nipe dili zenye msingi, ey. Lakini chuki ya aina noma, dele nazidi kufanya vitu vya kukuchoma, vitu vya kukuchoma, ey. Mtapata tabu sana, sina huruma nanyi tena. Kama mbwai, iwe mbwai, na wapo oza kama chai. Niko juu kama tai, haters na wasabai. Kila kona wanakiri, nimesimama kijasiri. Na wafanya kikatili, ey. Mimi ni Daudi, wewe goli ati. Na kushusha chini kwa manati, ey.
Sina habari na wao, sina habari na wao, ey, ey. Sina habari na wao, sina habari na masnichi, ey. Sina habari na wao, sina habari na wao, ey, ey. Sina habari na wao, sina habari na masnichi, ey.
Haha, sina habari na masnichi, haha. Mtapata tabu sana, hivi ndivyo navyofanya. Motherland Record, Record, once again. Respect the ERP potential. This is how we do. Salute sana. Fuck, I'm body.